Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kajaro trawir to bugi jandiga fandu hala Mamadou Samassé ko jam nyali sakabe hedibe. Bonandaji ndiyam kamu temedere capannayi e jeegom limtaadi leydi ndi sawmbini torra yimɓe ñaaji capanɗe joɗɗo e goho temedde jetto nder lamkoɓe ɓe humpiti kabaru figol dabereji. Alalbaari janngo 9 septembre fuɗɗata batu moɗo gullidal hakkunde leydi Chine e runde Afrique. Leydi Mali ndi nawtirke ngal ɗo kawtal cinñinde talki kewɗi kabaru ndenagu. Bangal birki sembe calɗi loƴaɓe Jeux Paralympiques Paris 2024 malinkoɓe ɗiɗo jaltinama ɓe goytike rafi landinal mabɓe. Ɗin woni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe alalbaare kikiɗe talatare ñafoɗon 3 septembre 2024. Bisimilla sakiraɓe. Gollirde protection civile holiti wiide bonandadin jam kammu temedere capannayi e mbiyen e jeegom goni taykaɗi iwde fuɗɗode ndungu warde hannde. Ɗum ɗo humpitama beetako e le batu kala yontere ardiɓe gollirde nde. Humcangol hoore kabaru muɗum fiyama wonande laamu o e pabotoɓe. Mariam Koulibaly wonko heɓande kaɗo fastango Oumar Bagalou.
Yimɓele capanɗe joyom e nayom keddikili hen temedere sappo e goho woni barmuɓe. Gutteji ɗi yetti ko ɓuuri uynaji capanɗe jeɗɗi e goho ɓinguel adama. Fedde protection civile nde holliti wiide cuuɗi capanɗe jeɗɗi e jetti caami feñango kammudu saami le nokkuli jeegom. Keni mawɗi du mata. Wattu joni fou région sego ɗiɗo kasaraji ɓuuri matede muɗum so jokki bamako. Kiita woni ɗo bonandaji ɗi mataka sanne. Ɓeɗo yimɓele ana kasindini e mballi guñalawma hannde no sanne konayiri bangal ñamduji. Laamu o kañe pelle ONG en an gonde wadde do hen immadraji no kani fabirade ɓeɗo yimɓele. Nokkuli mabɓe no kani moƴƴintinirede noɓe kani heɓirde ñagueje kañe fayito ndiyam ceniɗam. Yimɓelɓe ɗiɗo kasaraji ɗin jotti ley ndungu hikka ñalawma fu ɗum ɓeydoto yaade non fedde protection civile nde hollitiri wiide waɗi no dango fewde e jamarde tinno wattano hoore muɗe hakkille.
Wattu mawɓeɓe leydi ndi kañe lamkoɓe gonni fiide dabareji mbiyan météo holti wiide mbiyan toɓɓoji goɗɗi dunno na dooma e ley ndeɗo yontere ndenno dow tateji leydi ndi fof lieutenant Sekou Gassama mbiyan mo hanni wonko hanni Mariam Koulibaly kete fostango Alcissé.
Des quantités importantes de pluie
toɓoji mawɗi ana dooma e le leydi e mangal muɗum fou le yontere nde. Ɗi kasara ndiyam wawi matede le muɗum sanne. Yingo yimɓe to woɗɗi ɓurata kilo goto. Toɓo ngo ni woni ko domira talatare tati lewru septembre ndu. Toɓo matete le région ngaji fou le leydi amen ndi kañe district Bamako ɗo. Alalbare région ngaji ɗi fou heɓam toɓo ɓeydade Bamako. Alkamsare joyi lewru septembre toɓo waram matede le région ngaji ɗi fou ɓeydade Bamako. Aljumare région ji ɗi fou toɓɓete so wona gawo kidal kaeda. Asawere gotel muɗum warta matede le région ngaji ɗi fou so wona gawo kidal menaka duwanza kae tawɗini. Alam région ngaji ɗi fou waram heɓude toɓo ɓeydade Bamako so wona kidal Tomboktu tawɗini gawo kae menaka.
Sakel omtoto haklaji muɗum kobre ko banga bem amen Facebook andu X ɗum Twitter kiɗo. Ho radio transition kulne rasmi goyta mbiyan na to Beijing na leydi Chine gila ñande ala ngal ɗo kawrta mbiyan ngol ɗo dawol yo bangal kawrtal mangal mbiyan jonoɓal runde gollidal hakkunde leydi Chine e runde Afrique ɗo woni fof kas mbiyan ko ɓuuri mbiyan tal kewɗi siñinama wonande malikoɓe e ley ngal ɗo kawrtal mumunata sinno bo wonko heewne kadi fastango makko.
Arando anado signugol talkuru hakkunde leydi Mali kañe gollirɗe leydi Chine noyinko daraniɗo kabaru moƴƴingol kaɓorɗe. Iɗum fawino dow hokkugol kaake kaɓorɗe kesi mangal paɗe en. Talkuru signaɗo ɗiɗi lewru septembre ndu anado kabaru janginde ekkintinde kañe waddude kaake ande kese bangal geɗe kertaɗi ndenagu. Le ngoɗo ñalawma altinere nde orejo transition leydi Mali kañe orejo leydi Chine totondiri hakkillaji maɓɓe. Ɓe dokki aadi gollude bangal yirwingol gollidal hakkunde maɓɓe kañe wonde no ɗum nafirta yimɓele leydi ɗiɗiɗi. Colonel Goita haaldi ɗum e hooreɓe gollirɗe ɗiɗi leydi Chine arando yo Gangfang gollowo bangal lithium ittugol kañe wayltingol mon. Hooreɓe gollirɗe nde haalanimo kabaru projet lithium gonɗo le leydi Malindi. Gollirɗe ɗiɗoɓal wankan kay ana golla bangal sima e jamɗi. So ni ɗum joƴinama e ɗum wawi latade sababu hokkude golle ko yata e yimɓe ujunaji taton. Yo ɗum holliti wiide bataki goto ɗo ɓembe présidence.
bangal kawtal haru sembe chaldi mbiyan lojabe jeux paralympiques paris 2024 pour do nyandi 30 août denno hultan bi joktor dum fa mbiyan jetti septembre gila joni ka mbambe man ko do gonbe tumbe jaltinama be goytiki rafiland mabbe hele mbiyan galdo kawtal keddan ko mare maga heban do fasan omar wagali alsisi
mali ko be wonbe li galdo kawtal ko nodri jeux paris 2024 kolli metti mudi en sanne misal kanko nodirte do korotumo bali gote tawad li galdo kawrital holli nimse makko sanne ko be jaltina ko
ni anga jamana
so leji ni hebi faaba nen yalla mi de kebal landinaade faa gasale duubi nay ngoroji di mi meeli mi jaham yeso so wana don so mi kebi no balla faade hande sikka fu wala hen mi kattaano do
seydu kita kanyun laami fedde lojaabe wonbe leedi mi dindi holli metti mudun sanne no ngadirti dido imma daraji
toute la préparation
landina wongol fu ele baut mabbe ni be ngadiri dum be keba e balla be ekintino fa gasa fewri e majjum bawde mo latal sababu e jood mabbe yaatu woddi el ido goloji ni woni ko nyaaki
mi wiidle ngal do kawrital mali yimbel didon jogino ton kanko noddirte Samba Coulibaly Omalie hen o hebi yaade fa final du le doddo ko noddirta 100 mètres yimbel be ngana yobe
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e leede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yotere meden dusisimena yu du men haliji halaji mettudi jennoje ko nande mudum ko wata fewde e yimbe le tawenesta e lesare hultan wiide nyingoje kaddi ane mudum be dunke en kabar net ko hulta be holti wiide nyingoje na hani nafude dina ben bunude alhali neddo helen be dor fam keddana ko ben lala shawalet info hebne du fasta ko sita sidibe alisisi
nyihude ana wasi firade tan hono hala halaji tan torran bani adama gollidirabe ana wa nyihundurde fatade kasin hakuna chotto e kilan mudum journalist en yogadu ana wa hunde to monde manedo jaatma anda ana wa nyihudema jamar hakile mudun ana serti sanne honene nyiwirgol watte lewi yogabe nyedda ana wa nyiwde banne mudun yalla jummu acca taguji bondide wondi fotta de kasin nyihude laamu yalla ana welta ala haliji bondi yogaji
anti 20 personnes dans l'erreur
so ayi neddo ana wada ko hana wadede anodda mo kaltida e mako no dum hani wadire so o fami dun ni timmi sabe homo fu no famirta hunde neddo hana beki sale hono mudum tifu so wonko jiida mo wada ko hana anodda mo kaltida e mako no ya tawa fandi naim kolla mo lawol kangol jokkeli so malugol wala ana tiidi sanne fa kulleji yogaji wayto
honene yogabe wiri homa fujjantan tan haada e gonga mudun dungo holliti yogabe duude kulleji tan ko wa matede le nyugon to monte le wiimi andube kabaruji sariyaji nyugol ana haani hadde hakke pati kutteji mun satta sanne dungo holliti kanko maitre Cheikh Oumar Kounare
la liberté d'expression n'est pas
pitigol hala wana huuna timmude yo hakke ni mi mili sariyaji di ngada ma tum fataabe kune pene ngatede yaso jama politita kadi yopitigol haa
la limite de la liberté d'expression
ngadu tawede fu lewi kango Cheikh Oumar Kounare saratobe sariaji mu en ana jogi semme do homo fule leedi
ngale wakati ji shakitiidi yimbe homo fu wonno holliri no famiri tobere chapan joy e jeddobo gondo ele dewtere saria jukko wole leedi amendi homo fu no famiri dum soni a hala halaji bekisitodi region nadu si ne goto taw a jingano goddo min ka miiri waawa yede fi ayidi sariya
liwi kanko yakuba dogoni goto andundo bani adimaku o le gondal fu niu ana matele mudun gaaw ana serti no dum wadirte to yogabe dum sabi neddo hani niwde tomonte yalla jommu acca taguji bondi di modja
odo andi le leedi mon le mudum nyalom hande o jogibe sembe kayum en woni kedatebe so wana dum hono si di landi so ana wade be haani totede haala homo fu halta ko woni hakkile mudum bangal no golle o haani yarde so dum laatike fu ko tewte e golle o ko amodja hebe dum haani ko dum watte e nukulato min gollata bayoto le galleji amen
micitunde fa hannen wi ana mate hannedo bem andeden himbe hewbe ana nyiwunduraton sariya goto bamama ko noddira la loi contre la cybercriminalité ana wonde habde di kulleji ko watte de bem andeden dum modi hewi hannen
dokkata ne kawol jom hande sakawon wi do kawol jom hebe do ben bembal whatsapp numero 15 99 16 19 bangal bema amme mangal dun ana tourne kanye facebook bangal no fu 37 321 mere non ka fabdi fuf buudi noga taw le telephone joom do sa yotam de magasin yatra me dem gazi kabaru rebe yudum ben do cinema kartal ben gudungal wakat juno jutor fa nyandi na septembre an yudu gumenti alaji di jogi rewbe le kabaru cinema den gelen be do famudu kabar mudum kanko musam malis go tamutun won ko hebe na kay da fasan min alcisse e mumnato sende bu yo en kirejum fanangal do kawrutal wi roobe landinibe be do yalla hun tan hore drande roobe le cinema unde afrique ila mabbe yudun dawrude no jamare mali be data yide bawde golle roobe be hore jongal do kawrutal kedde annaru ndu do cinema roobe madam mouloudi jara micitini wiide golle ji kewdi na ali hejo golle ngal do kawrutal arande war
te matin fudidi be te honde e cmcn ton en film ngaji idi kolitama le janyeli miɗen gaɗa batu miɗen jangina sukaɓe golle nde mi ɓami aadi dunna wonde jamma yewtere leyɗe is tati ɗum woni leydi mali niger kañi burkina
ɓeydadi rafi almusaɗɗaji kabar muɗum mbaɗa mulidi jara mimi haala tinnare le golle o wonande kinniɓe cinéma leydi mali
on se bat c'est pas du tout
miɗen kaɓo ko min mbawi ɗu wona ko newi feyi saabi tomi kewrano kalsi fuu ana uddi miɗen kaɓo ko min mbawi fuu yalla ɓiɓɓe leydi mali ana heɓa ƴewde film ngaji gatteɗle leydi amen ndi e hoore miɗen ɗo miɗen jiiɗi yaade yesso ley hen on jeehile duuɓi cakkitiɗi mi keɓa e jawdi sanni bawn latat sababu e juuɗe amen min gaɗa film ngaji kewɗi jewtinoji yimɓe eɓe jiiɗi so gonga o cinéma leydi mali yaha
yesso
koorejo gollirde centre national cinématographie mbali holti wiide cinéma e jeeda kulintereji ɗi rewɓe haajaka fi dabreji faaba yalla sefade eɓe fo seni may ga rewɓe mali ɓe ɓuuri mo inde film ngaji dina worɓe le duuɓi ɗiɗi ƴaɓɓiɗiɗi
rewɓe no wordi le cinéma le leydi amen ndi ana moƴƴi rewɓe kañum en laatino kañum en woni fa hamdu ɓernde cinéma le leydi amen ndi alhaali mo gonle muɗum ñalamo hannde o wona ko booni sanni miɗen jiiɗi tawede majjum ka fuu dabereji fihe mbawɗe latade sababu faabade rewɓe le oɗo golle rewɓe hono worɓe kañum en du heeɓi jenareji kewɗi ele cinéma banggal yingo film ngaji ɗi rewɓe waɗi ɓuuri yiyede sanni caggal leydi ɓurde film ngaji ɗi worɓe
waɗi ɗiɗo wattuji ɗi film ngaji kewɗi moƴƴinaɗi yo dow bembe ande ɗe tama jewtinoɓe heyɓe kowar muɗum en nammate e cinéma mbowaɗo o keɗɗana madame Ramata Maiga moƴƴinde film lollirɗo Ibrahim
je ne considère pas vraiment
min jatorta ko feyi yimɓel gaɗoɓe film ngaji ɗo beme ande to hono yimɓel cewtoɓe fa majjinami mimi gaɗowo film ngaji yingo am fewde e majjum ni woni golle o ana wondi yarde yesso fanaji gooti woni ɗi mi tewtata ley hen komi kollititta ele cinéma leydi amen ndi fuu yo gootum eɗum hasindini wakkati juɗɗo kaye bawɗe banggal ɓiɓɓe adama en fa yetto yingo banggal fina tawa
hakkillo ɓeydari yakouba hamani mo dental kawrute mawɗe cinéma runde afrique ana hani kulentereji finatawa haɗoji yirwero rewɓe le kabaru cinéma etinesere
notre objectif c'est de créer
minen ka komi jiɗini woni ittude laawi mawɗe latata sababu e juuɗe rewɓe yaaha yeesole ɗiɗo golleji miɗen jiiɗi cinéma ngaji ɗi min jaltintaɗi halta no neɗɗa ko fayatto no fina tawa amen wordi kayen du ittude to sudmare kolito wakkati fuu debbo yo neɗɗo kanɗo heddade ɗe suudu
personne qui doit rester au foyer
micitin wiide film ngaji kewɗi mali rewɓe ɗiɗi so juɗɗi hollitata e leygal ɗo kawrtal yo ɓuuri fuuf film lollirɗo calibas mo daniel oron amazon des média mo maymuna koulibaly e zabou mo abdoulaye askofare